గమ్మ కూడిగా ఇకే గమ్మ కుగో హవా దైది సమ్మ కోలిసా అల్బోలా మసోడురా దరేం కమ్మ టేఫియా హెచ్చిరమోడామియా చాయిల్ కమ్మ కూడిగా kugu hawa daydi sab ko lisa albola masodura dare kamade fiya chira modamiya habiga modi dina kitada moda dana kulup kama wadaina axdiga dhidi bada mawdhisna ruuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidi bada mawdhisna ruuxeennana ma qaybsanna dallaan ma barbaarina daayaha ma ku toogsanaayo nolosha 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 maysu dhaaranna nolosha 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 maysu dhaaranna axdiga dhidi bada mawdhisna ruuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidi bada mawdhisna ruuxeennana ma qaybsanna dallaan ma barbaarina daayaha ma ku toogsanaayo nolosha 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 maysu dhaaranna nolosha 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 maysu dhaaranna aros ma ku dhirana raskeenna ma wada dhisna rajada ma dhabaysanna daliil ma ka baajina farxada ma la dhaygagna nasteexa ma kugu dhaqa ma ku dhirana raskeenna ma wada dhisna rajada ma dhabaysanna daliil ma ka baajina farxada ma la dhaygagna niyada waad ku dheertaho xiskaa dhadhan kugu haye dhammaystira may ahaa xiskaa dhadhan kugu haye dhammaystira may ahaa axdiga dhidi bada mawdhisna ruuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidi bada mawdhisna ruuxeennana ma qaybsanna dallaan ma barbaarina daayaha ma ku toogsanaayo nolosha 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 maysu dhaaranna nolosha 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 maysu dhaaranna axdiga dhidi bada mawdhisna ruuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidi bada mawdhisna ruuxeennana ma qaybsanna dallaan ma barbaarina daayaha ma ku toogsanaayo nolosha 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 maysu dhaaranna nolosha 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 maysu dhaaranna nolosha nolosha நொலசம் சுடாரன்ன ஆ நொலசா நொலசா நொலசம் சுடாரன்ன.